Sinyelela maboza Sateleka Mteleleni Bambeni ngamyekeli Ngoba lomntwana uyinkosi Lomntwana uyinkosi Oh Angithi nhlethi nibaningi nibaningi Nimpekile nimpekile Ningkatile ngkatile Sihlezi nibaningi nibaningi Ningkatile katile Ningpekile pekile
Correct Laba bengibuza ukuthi ngena nabo bani Eish, yeah, ngena nama boss Laba bengibuza ukuthi ngena nabo bani Eish, yeah, I know Laba bengibuza ukuthi ngena nabo bani Eish, yeah, ngena nama boss Laba bengibuza ukuthi ngena nabo bani Eish, yeah,
are you sure? No Buzu kuthi ngena nabo bani ayikumisiphodela nokusengena amafosa afike ngahlala manje sekhala labantu I know bathi kuve nje namacala amaningi namacala amaningi wona ngekuwabalethatha ama notes nimpulo yami ungakhanda ama movie ubhala ama stories ingane kwane first post siyaphela elalela ele interest ngiyifisa kodwa mina ngiyesaba ngisaba ukuthi izongivula imfundise imfune ngeke ngikwazi ukuyimela rendu uNkulunkulu sengibonise umhlolo wangithathela ugogo ngengakakwazi ukumbonga bathi izandla zagesana kufanele tipo Nipilayo nami ngevisa Ngithengele umama nobaba impilo esoft Bebatho 925 Sibagcina ngendaba SABC 1 I-Generations From here on out Sizoba reach emakhaya Uqala ngami ngisho nabo ama-ice Sithanda amaphepha Ngisho madiba Hayi uroli ihlahla Uroli ihlahla wayehamba namabhoza Hayi umshini umshini kazuma Indoda enamakhanda amabili Kwashuzuma uzuma umsholozi Indoda ehamba no-Ris U-Ris Madlisa Ngikhuluma ngamabhoza Amaroto mina Wasn't your lifestyle, sure.
Eba to pop day, switch. Haha, you better be humble, no ring.
Sure. Hey, but you 1, 2, 3 Are you forced your mepa? Ntombazane memeza Shikisa ngena phakathi kwajika makhanda Bathi abobani labafana bafika nomsindo A baby girl relaxa Gobu hamba nabafala kuta njengo jakala si all black Sinzi filimi Spetsa mabodela yeka maestro na mahenes
Le 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 le